This is the Mahikeng FM podcast.
Wa itse gore ke letsatsi la laboraro ga ise mokgwa ke molao re na le tla doctor. Dumela doc.
Good morning le kae?
Re tele kae?
Yo ke le
Ben. Ben,
I'm Ben.
Ke Benito.
Ke
Ben Press.
Okay. Yo ke sala. Le ke le tsantsa ke le dirisi la tlhompo tu.
Ke Ben Press.
Ben Press.
Ben Press.
Ben Press.
Ben
Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben
Press. Ben Press.
Ben Press. Ben Press.
Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben Press. Ben
Press. Ben Press. Ben Doc, how many people have hypertension?
Hypertension ke dilo tse gantsi be rona gana bagolo ba rona ba tlhola ba re yo ke na le high blood, you know, e go godimonyana gantsi ba associatewa le bagolo hypertension, mar o kgona go kry-a le mo baneng, even newborns o kgona go kry-a mo baneng. Yes, depend gore the cause ke eng. So gantsi mo bagolong ga ba na le hypertension, go na le what we call essential hypertension, e leng gore ga o itse gore cause ka nna eng, e ka tswa e le gore maybe mo lesikeng kutlele gore bagolo bana bana le yone le bagolo before, so le wena botla ona le yone hypertension, and you just have to take the medication or change your lifestyle or monitor yourself. And then gona le leng gore ka tswa e khosiwa ke different conditions in the body, like for instance mo di pion tsa gago ha di kidneys tsa go sa di recently o kana le blood pressure go godimo, ha le di lungs, ha le di adrenal glands, yalo yalo. So gantsi go e diagnose ke ga o ya go docteng, maybe no complain a doctor be le gore maybe o dira fela just a general check up, ba check up blood pressure ya gago, o check dilo tse pedi ka blood pressure, gona le systolic gona le diastolic blood pressure. So pelo ya gago akere ha e betse ena le two cycles, gona le mo di ventricles di pompa madi aya into the body, and then gona le mo pelo e khuditseng teng, and then madi a tsena into the heart. So the part e pompa madi out into the body, into that systemic into the system, into the body, e bitswa systolic blood pressure. And then e le gore ya nopelo e khuditse madi a tsena back into the heart, e bitswa diastolic blood pressure. Ha doctor a go tsaya blood pressure tla gore a re maybe highly normal a ba re ke 120/80. So 120 e go godimo ke yone the systolic part, ha pelo ga go e bile e pompela out madi ao into the body, and then the diastolic e bile 80 ke yone e ka fotla senyana eo. So ha go checkiwa, number one, khantsi doctor tla go checka ka lebogole, ba go checka le ka lebogole, o go checka o le relaxed, o dutse hatshe, o tla e repeat maybe gabedi gore gararo, just to confirm gore ke yone amount a e bonang eo. Mo baneng, we even go as far as go checka le mo mantong as well, because there are some conditions tse di tsamaisanang le tsa pelo, for instance, coarctation of the aorta. Mo le gore aorta ya rona ha le gore batho ba e gopola that big blood vessel o tlhele e ngotlegile bikinyana ga ya ko mantong kwa leso, e be dira gore blood pressure ko mantong ya go godimonyana. So ha re checka mo matlogong a le mabedi, be re checka le mo mantong ko go tlase, re batla go make sure gore go a tshwana fo gotlhe. And then be re go advise gore okay, ga ile gore go godimonyana re tla kopa gore o boe ka moso, bo boa le tsatsi le leng gape, gore re ne re checka before re ka re e ke yone blood pressure e go godimo. Ha ile bo ma 130 over 90 ke mo baring okay ke yone that mild hypertension. And remember gape gore ha ya doctor yong tshelo tshogile, so that's why okay boa matsatsinyana gore ne re checka phakela, and sometimes ibile ba go advise gore o checke le busigo. So yeah, mo baneng be e le gore gona le some pre-existing kidney disease or gona le some cardiac disease e leng gore e dira gore blood pressure ya ngwana e ne go godimo, and obviously management ya thing is different from the way o manage ya bagolo. So yeah, That's the basic of it. And then once it's diagnosed, re dira the investigations, di teko, re dira di sona go bona gore di pio tsa gago di siame. Re maybe sometimes re dira re check le pelo go bona gore pelo ga go lone e siame. Go tsewa madi go checka gore kidney function ya go e siame, gore checke gore di full blood count tsa gago di siame, re checke le gore di adrenal glands di bereka ya ka ditshwanetse. Gore go gontsinyana, go gontsinyana. So ha doctor gore a rona le high blood, doctor hela you really must listen and pay attention and onwe medication ya gago accordingly. Then after that, obviously, once you diagnose like a high blood, go na le complications tse di tsamaisanang le that, especially when it's poorly controlled. Gopola gore yanong di tsika ke di tsika ke di blood vessels di nero di go na le pressure e ntse yang go. So fitlhelele gore nako nngwe ga di tlhalo di le tsone di transporta madi sentle ko di tshwanetseng di ya ko teng. The organs that are mostly affected ke blood pressure ko godimo, ke diphio le matlho le di nerves. So tla bona motho ga ntse a gola matlho a sa tlhola a bona sentle ga ba go checka ba itlhelele gore na le hypertensive changes in the eyes. O ka itlhelele gore diphio tsa go di tlhola di dira sentle mo ne gore di feleletsa di sa tlhola di bereka e le because of yone BPO e leng ko godimo. And bagolo ba rona, unfortunately, la ga o ka blood lifestyle modification tlogela go ja letswai because body ya gago e controla blood pressure ya gago ka go maintaina ka go controla the sodium content le metsi. So how o na le sodium content go godimo, metsi ya lona go godimo, lwana blood pressure ya go godimo, ha ra motho hokotsa go ja dijo tse di na leng letswai or tse di mafura aba gore re ke tla re elaketsa go ja ke be ke enwa treatment ka spiti mane tla theoganyana blood pressure until molo se go fitile di jara ya nng e sa tlhola e theoga sentle ora se tlhola e nna regulated. And then of course there are other conditions that can exist le hypertension gona le body diabetes type 2 gona le di gateng cholesterol e ka tswang le go godimo yalo yalo. So it's a serious condition ene gore batho ga ba etsetsi unfortunately until gona le di complications mo thatla a nile le heart attack ka pa a nile le stroke be le gona are yo a ke dire sengwe about this.
No ke metsotso ile robedi go a go rengele ya bo robedi ke tsore ke tsone se tsotlhe wena doctor no re putheletse tsone gompieno re kgone go ka sobakanya.
Ah no nna ne ke re hela hypertension is a serious condition you know gore tshwanetse re be very vigilant ka yone e kgona go diagnose mo baneng. So o sa nyatsa ngwana go tena le high blood and make sure gore whatever treatment the doctor go fanya yone we no sentle le wena lifestyle modifications we itlhokomele o etsetsi
belotsa madoko ke bona jang gore ke na le gore ke
well so tla khantsi motho ka re e shwetse ke tsa ke di tinyana o tsika re ga ke monate mo moeng whatever and then o boya go doctor. So la ga o ile nakong hela for flu if possible o kope doctor go pon nontso check blood pressure especially ka ntse re go layana di tsika di atia e be blood pressure ya go di monyana. So ana go checka hela
bukitu jwa mmele bona le seabe mo
yes o ke lebetse go mention yone obesity and also ke lebetse go mention ya high blood e yang go e nanteng ga o le moimane. So gona le batho ba leng gore obesity especially batho ba leng obese because of that resistance is one from the system ha ra discuss sentle gore that systemic pressure e cause working. So gantsi be le gore because of the arteries mafura le go dimo a dira gore anong madi ha pompiwa by the heart into the body e be le gore gona le that increased resistance. So yes, definitely obesity is a contributing factor and mo bagolong le baneng hey not just bagolo hela le bana ba banyane ba bana leng obesity they can have the same problem. And then ke buang ka yone gape ke yo ya pregnancy induced hypertension mo mme wa moimane a develop and that high blood and then e kgona go cause di complications tsa gore o tla deliver pele ga nako. Gona le condition ba bitsang eclampsia e dirang gore ngwana a deliver pele ga nako, otherwise mama will have complications. It can even cause death in the mom and the child. Bana ba bomme ba na leng blood pressure leng go godimo gantsi ba bonwa ba lebile ba le bannyane nyana because of other complications like placental insufficiency that are associated le on. So yeah, it's a big topic but ne ke fa fela overview gore batho ba kgone go itlhokomela ga ona le high blood o ska etsa e ka re ke selo se seng serious. You have to make sure gore ya check wa regularly
ha o fane ka di number ke re doc go rala mo re tsiwe kopa
no
o fitlela yang o fitlela yang.
And I'll collect such a social media. But on our talk about support or a key hello consult.
Yeah, do you mean a kahura or a key copa the number? Copa the number more dog?
I'm off on off A.
Okay.
Yeah.
Really, dog.
Follow
me.
Then I'll tell you.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.